dadka deegaanka iyo ku tilmaamay duqeymahaasi kuwa culus iyadoo ciidamada Israel ay weerareen dhowr guri iyo masaajid. Milatariga Israel ayaa sheegay inay bartilmaameedyo argagixiso ay beegsadeen gudaha magaalada Rafax, waxaana duqeymahaasi ay kusoo beegmeen howlgal lagu soo furtay laba la haysta oo Israeli ah oo ay haysteen mitiliyiinta Xamaas. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa bogaadiyay howlgalka isagoo sheegay in Israel aysan lumin doonin fursad kasta oo ay dalkooda dib ugu soo celinayso lahaystayaasha Gaza. Cadaadiska milatari oo sii socda ilaa laga gaaro guusha guud ahaan ee kama dambeyska waxay keeni doontaa in dhammaan lahaystayaasha la sii daayo, iyo Netanyahu warkiisa kusii daray in ka badan 4 bilood oo dagaal ah iyo amrada in dadka isaga baxaan deegaanada Gaza. Shacabka Falastiiniyiinta ayaa sii fogeeyey xaaladda iyadoo qaar badan oo kamid ah ay hadda ku nool yihiin xeryo ku meel gaar qaramada midoobay ku leedahay Rafax iyo sidoo kale Tendooyin, laakiin Rafax oo ku taala cirifka koonfur galbeed ee Gaza ee dhinaca xadka Masar, isbedelka howlgalka Israel ee marinka Gaza ay kaga soo wacdeen isla mar ahaantaasna ay u jihaysteen dhinaca iyo koonfurta ayaa kor u qaaday walaac caalami oo ku saabsan halka ay Falastiiniyiintu ammaan ku heli karaan. Meni Nikolay oo ah agaasimaha guud ee kooxda gargaarka caafimaadka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa isniintii ugu yeertay Israel inay joojiso duulaanka ay ku hayso Rafax iyo in dalalka kale ay qaadaan tallaabo la taaban karayo si ay u keenaan xabad joojin joogta. Ma jirto meel ka mid a Gaza oo ammaan ah, barkicinta khasabka ee soo noqnoqda ayaa dadka ku riixaya Rafax, halkaas oo ay ku xayiran yihiin dad aad u fara badan. Dhul yar oo aysan haysan wax ikhtiyaar kale ayay Nikolay ku tiri waray soo saartay.